la soupaste. Quand on montre un don, I'm busy diamond. Hey, hey, busy diamond. Quand on montre un don, I'm busy diamond. Hey, bambi zuka la fan, chaga la soupaste. Quand on montre un don, I'm busy diamond. Hey, hey, bias, busy diamond. Quand on montre un don, I'm busy diamond. Batuka la fani logish nini plani ya fei longa pak pasu polishing and conduct man nga twalik melek nyugi sogi singi strat me when you fool I'm sasana ukonyi wenguka la fani gile pare hlanyi si phala phala ungabisi sinja zakho katang petso chaka la skin kalagats man khoma ngama flow ngiyofala manzi sifuni soft life iphela sikhule silala phansi angane ngomshini weshintshayo ngamaprovede akasekophikayo phela kusayimini olidayo ahlale phansi lofikayo ngalo mculo ngithinta abantu so ngiyabonga abongifilayo impila siphili sayihliphisisa sifike isithi if u-ile kuyokusisa nokuthola imbiza ngibiza inkinga ngala magama kutha ngiyapholofitha I swear to God lapho elikhona iningi lenu vela kulula ukufika yeah bangibeza ugalafana ujakalasa upastel kodwa uma uthanda ungangibeza idiamond hey hey busy diamond, kodwa uma uthanda ungangibeza diamond. Hey, bangibiza ugalafana ujakalasa superstar. Kodwa uma uthanda ungangibeza diamond. Hey, hey, busy diamond, kodwa uma uthanda ungangibeza diamond.